Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jira to bogi janiga fandu hal Mamadou Samasigu jom nyali sakrabe hedibe ngotanabe bayangara holliti yu denagu huncina hore do dati di yu tiagal ko mobile gotel ngabi do bombore irande kenyan do datul bayangara sewari mben ko warta sapoy hediki hen to mahina ton no le cercle baflobe yottugo yottinga golleji pont halaji mudun heewi san jamare mahina yu mben woytikitaade fille mojintingul europe Eude janvier tuga de septembre 2022 tay kama wide mbi on to kutala ton ko warata sapane jeddo yibbe ngoni be dawadi ngati e wi service veterinaire région o hitande fuf kawar mudu beran satudi ningon seme kawar jamen hande kigri aljumaare sappo ina octobre 2022 bismillah sakrabe sapion civil heddike mbien le fusugol bombore kar mabbe alkom sare kenyan mbien hakunde banyagara e sewar hejabe lamu mbien huliti le communiquer wide himbe hewbe dun barmi odo kar njahanodo koro bomako ivri imrana kilu mayga onke ben keda fasango umar wegalu
odo kar mo himbe banyagara seware koro kanye bankasi ngonno e mudun iwri bamako sedi wonbe tombe kolliti wide wakkat sappo ina yamde karo yabbe bombore nokkuno dirte tile badale banyagara imbele sapon kiddikile hen tapantato en jotto barmi hen arme malo holli tiwide on do wotto fu yehini imbele barmube be mi wabbe dido golleji du gube debe noddirta terroriste en gondube ahmadou koufa jeyabe li katiba masina minisma holli timetti mudun ko beedo civil en barako wihi don tawda e lamu leedi malindi wana junun arande civil en bare hakunde banyagara kanye e seware le 3 lewru decembre 2021 ko yat lumo kobe chapontato e taton robe le kanye sukabe fo an hakkun mabbe kanye mbara le ngoldo datul ebe gandino lumo banyagara de gube de cekkiti to mobile mabbe ngel so cumi mobile ngel kanye yimbe le wombe hembe fur
ndende ongoyba e hor men horajo conseil cercle banyagara hulti men hulti metemago fewde kado kasara undarti mbirna lamko bebe dun fide dabere lugaji lugudi yalla kala men ngadi do golleji nata e juude lam kanko men ndende ongoyba horajo conseil cercle banyagara wonko hanni kajawdo amen adama jigba kedon fasango fatmato mayo
sidram arantris
bonande onnawi malifu fayotta de leilam banyagara nu wawa yarude ni ndeya fu karuji anan jabba min le onno ku goto ngonga gouvernement o gouverneur o kanye kumandam be ngadi dabare fu no be denirta lawi di ka iwde tile yade songombia wakati fu don bonande o watta jama o wawa famde dum hilla ka tawe mo non fu ana hani ko dabare wade fa jomu en nangé
pour arrêter les auteurs
sakrabal tuta klajmo du kabar yon bangal bem am facebook ay du twitter do segutum holtam wiide jeno yon ben iube chapande temedere mbiyon temede nayo chapande jeddo ido barmube yo ben ku tayka jagal asnaaji temedidi chapande joi jeno e le mbiyon gubel tatobal ben lebbi le hitande 2022 segutum denno ido jatiji di fumpitama nyande 10 octobre e le tongade men kala lebbi tati service protection civile region do le fa hande le do tongande holtam wiide mbiyon 10 et taton yimbe dun heddike le yo gollo en ben le ngalurende e wi kambe ardibe gollurende sidangaay di buytike e on wattu goto ben rawanen fande li kawdi to mahina tun ben hala jama o heewi sanne du kabaru men yottingol golleji pont gondo tun dal ben ko wete dalngaaji di ben do ma di non gila boyi ngaddama gollirde suma fer mali essa nyande altenere sappo lewrundu anno fuddude golleji di beldi lebbi tati den no ka non ben nyande 30 sappo e go octobre boni ko kalti dal wada du kabaru mudun to gumen nuku mari o musa be sidibe kango on kajada men to ben kaytu ben kada fasan Ousmane Nyali Boule Fatmata Mayga
non jate opon an wonde beydare bonde duubi kewdi joni jamarde an yidi o mo intine kanon e mbaji bini dabereji pie yalla yawar ana jukina
e mbayi wadude mobilaji e beyda do gres ngaji yalla lawongol ana yafire yimbe kaabe immotam e mbiya be tacciranni pon o hono min gatta min gala bawdi taccude pon o farrati mawdo non min dardino feso lana goso non be joina do lawongol
abdullahi mayga woni hore jogubal suma fermali o holliti wide mo intine kingol opon ana mo inisanne jamare de kanye e region ofu
bon boya ko min gari fami mo intina pon so pon o mo intinama nafa jama ofu ana hen yimbe kewbe fami no golle o yara
mayga holiti wida ana jogi gike lobbo do fuddugol ko warata mo intingol opon fay etawede jamare de holiti tidalaji ko dun watta
min yawan kabaruji di fu min nelda horebe be be yawanu dun yar midan gondi e domde sababu mum yottini min ga en midan mila fuddude golle o le balle didi
fadde pinasiji didi di jamare de darti ngada o golle soma fer mali holiti wida dangere de mo intine mobilaji du jokkina yawara du wonno ko musa be sidibe ben studio tamani jude bafulabe
to buram ton ko warta men tema toto rewbe muynobe ben madun chaawibe ben kambin madun rewbe ben da hamili en totama nyamduuji de do yontere ben no hokki dum ne programme amateur mondial fana mudun e wi ardibe be yo uutude tellaaji be do rewbe do wattu no men cuguji di na tiidi sanne den no hejabe lambe nyetti sanne o do golle o to kitaton kambe ben chrétien catholique hulti vide ben gar karotoma hikka yo noga ben novembre to kitaton denno kanko hardibe goto mabbe wiloli do curé paroisse hulti vide ben suslima mabbe hikka yo ngatene hakilo ben dinama le galleji e kanya eglise ngaji di den randlo den fuddi jati bangal kabaru den nagu ben bisingul yimbe e kanyu nyamdudi e wi goto ardibe mabbe woni père Georges Roland ben wiro wi holti wide ben kawrtal hikka ben totama ko wiata jousseuse le lam sa en jottu gamen kabaru ko wiete on nampar den hande mi manna hala tatchugul courant kutey tatchugul courant saatu fufuto menaka ton den kanye menaka e gaw al hali ngudo gila menal war lebi jago hande kamar dun jamarde goro fufu ben fi dabar mu dun yalde hebde courant kanko ben kam hejaba ngombe tumbe ko benen no fota Umar wagalo
tawno frigo frigo jami fu boni ampulu jami fu chumi mi wa famdi no dum wordi no fe nyalama hande no gellel pamarel honno menaka groupe nga joy anay nokko ka fande kuran wonde tajude wakati jibe mbiya asansi woni ko wala wakati jibe mbiya groupe nga wi woni ko boni motere nga jeegom no be ngatnay do hakkile tan tagal ko lew ramadan du dabbi ko fa nyalama ngonde mudno kuran nga bi wakati fu tajan fe do kalda mi modo wottu jono kuran nga di ko taji ila 7h wakati jifa 23h na 0h gol kuran do gawo do yodum hunde wo wanle nokko wakati fuli nimbe min goni sa hakile ni nimbe ndedu danyal ngaddo torra fiwde e mada dum yo ni se mawdo non
bangal kabaru ja amen muudi yontrende maryam kulbal won ko mo bani ke dafa sango umar wegalu
sembe seku en pudiran odo kabar armi mali holi tidi an wonde wad leher konjal fa fama heb mbari civil en chapande joy e taton le nokuno dirtedo goni habe irum le raison panyakara deda tongande be kolli dun le jena lewru octobre jabbi nondu kabe kalay wakande bonando wadi sariyaji kesi konairi bangal wayliti gol nuyde sariyaji le leedi meden di halaji mudum kalama talatar jabbi nonde le ndedo tongande ko yata sargiaji temedre chapande jena e joy woni mudun be kokki dun lamid lam hakkunde nyaloma handen o be bi tobbe kesse du be gattili hen wattu joni o ndedo tongande be kokki lamid leddi o tiagal ko be ngad lebbi tati e balli fo ndedo dewtere tiagal mudun garan kalen kabaru yimbe la subabe ko nayri bangal fedde no data age hanbe humanade ko nayri bangal lam hakkunde jo yobe yimbe la sappo njon irube le lam worde de kanye le pelle societe civile en fayotte e pelle politiki nomu gol mabbe gol wadi le 10 lewru octobre ndu so pelle societe civile de kolitide beltiki le odo golle sanne pelle politiki de kay kolitide beltaki sabide yimbe be fu ngattay le hen koyde mudum yen
to kutala ton de men ko dawadi ngatata jamar de lat ni sugula modo wonande jamar de kanyi dun kambe hejabe kabaru cellal den no dun do hitande fuf be dan satude e wi kambe arribe service veterinaire nuko yude lewru janvier wa tuga de septembre 2022 ko warata cappande jeddo himbe goni be dawadi ngati de men rawanen ko maran non cappande jeegomo en jetto den no be do den turube kabar mudum be fuf buri sukabe hakku jubbe hakku hitande yade dubi sappo e joy kanyo amen ko chalton David Kulbali wonko heban ke da fa sango Ousmane Nyal wuli Fatoumata Mayga.
ɓeydugol gatagoji dawaɗi leygal luure Kucala ana watta dow jate Soumaila Nantoumbe woni hoorejo wutorunere en Kucala.
Ley hitande 2021 yimɓe capanɗe jeegom e jeenayyi goni ɗi bilaji gati. Bilaru jiilirowo hoore mum 15, bilaru joguɗo neɗɗo 53. Hakkunde majji bilaji tati tan tawa pikkaɓe. Illa hitande 2022 fuɗɗi fa yottade e 28 septembre yimɓe 79 goni ɗi bilaji gati. 11 bilaji ɗi gala yimɓe. 64 bilaru joguɗo yimɓe.
Ɓeydugol gatugoji dawaɗi ana fayi dow ɓeydugol dawaɗi marateɗi e rafi pikkude ɗi. O kabaru ana wimɓe yimɓe o nokku.
Hikka leydende amen bilaru gati suko goto. Min anda fuu jeeɗo bilaru o. Min mbarimo fa caggal min narri yimɓe ñaw kanɗino bilaji wonno e makko. Miɗen jogino bilaru amen mo gati suko mo duuɓi 8. Suko o an hani waɗinede pikkiri. Coggu mum ana fayi 12. Ana tiiɗi wajibi min pikka mo. Minen saraɓe miɗen cullini sukaɓe amen. Fuu ɓura e wakkati mo gonɗen joni bilaji ana gondi e gattude yimɓe. Ɗum ne ana darda jogɗo bilaru fuu waɗana ɗum hakkille.
Service wutorunaire en ana darta e jamare nde pikka dawaɗi muɓen tinnodu kaybaɗi cuuɗi. Ɗum waɗan fa dawaɗi cere gattude yimɓe fuu ɓuri ɗi pikkaka. Ɗum wonno ko David Koulibaly heɓini studio tamani ƴiwde Kucala.
Sakiraɓe ɗokkatte kabaruji amen hannde miccitotan ɗo far sati fo humta dow bembaɗo men 3w.jutamani.org mallu ɗon viamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin. Yewtere en magazine keɓe ana yoyi hannde dow kabaru tialaji ɓoccoɗe ndenno oɗo mbiyen capantati ɓoccoɗe heɓata noon fo temeɗe nayyi hannde yawti 5. Ndenno kanko Draman Mayga wonko heɓene kadi fasango mi Fatumata Maga yo enkiire jaam. Hankkasini mi wata fewi ñamde ɓoccoɗe no hollitiri bomakonkoɓe. Nduɗo ñamdu joguiɗo sanne Darja wakkat joni o nattiɗi coggu e wi yimɓe ala yogaɓe bomako ɗo.
Min calan ñamde ɓoccoɗe saabu coggu mum ana tiiɗi. Sate buru tan coɗanmi na mi waɗa hen loko kañe frit wakkati o ana tiɗiri jama o. Maliga ɓoccoɗe kañe buru ana ñame sanne. Nden no coggu ɓoccoɗe foti tiɗuɗo fuu ɓurata buɗɗi nogay. Ka hannden sana itta 33 ɓoccoɗe bagnaɗe ana fa e 25. Coggu ɓoccoɗe ana tiiɗi 25 coodimi ɓoccoɗe kecce hannden. E wakkati cakitinɗo o yaafira mo wala bawɗe.
Yalla ne ɓeydoro faamu dow kaɗo tiɗalla en darnokoɗe le luumo Dawda Bougou nokkuɗo ɓoccoɗe no jowodiri. Ka coroɓeɓe kewa Mariam Boire yo jeeyowo ɓoccoɗe omo wara duuɓi 20. Komin mi haala sababuji ɗiɗo tiallaji ɗi.
Somin coodi alvert ɓoccoɗe 4 ana samtino saabu a heɓan hen 20 na deɓetino. Ka sodde ɗum 5 ana tiiɗi sanne. Wala komin keɓata. Coɗoɓe wakkati fuu ana kiita.
Wattu 15h Issa Diarra bisimiminna to nokku makko Baguineda. Yo wattu mo hebbinta tasaje cofe ɗe ndiyam. Kanko maro cofe holti wiide ɓoytorade keɓe ɗiɗo wattuji ɗi. Saabi e wimako ñamduji ɗi kasindini cofe ɗe jiyatake ley luumo.
Minen maroɓe cofe no tiɗiri min keɓirta ñamdu maɓɓe. Kulleji kanɗi jillede nde ñamdu ndu ana tiiɗi ley luumo ngo jaati. Ɗum watta so coggu ɓoccoɗe ana tiiɗi joni. Wala fukka keɓanmi e golle o ɗo gonɗenna ɗo. Golle o ana wela kam tan miɗo jokki hen. Yoppude ɗum yaafa. Miɗen miila newo caggal joni.
Jeeyoɓe ñamduji cofoɓe gonɗini jaati ɗiɗo tialaji oɗo wattu o. Mamadou Kounare holti wiide ɗo ɓuri fuf saabi rafi yirwere demal mbambari rawanen.
Ndungu rawani gasay. Ɗum waɗi so mbambari gasay. Miɗen ñaago Allah hikka demal ngal gasa e juuɗe amen. A wawa marde cofe tawi a hokkay ɓe mbambari. Hannden ɗo gonɗenna ɗo min fuu e ɗum satti tampininde min iwde ga yaade le usine ngaji ɗi.
Ka hikka kay ardiɓe kabaru demal holti wiide no jammeji ɗiɗi wurtini kettal ngal gasan. Ndenno e wimaɓe fay ɓowata cogguji ñamduji kewɗi ɓuytoto ana e majji mbambari. Nden jiɓɓe ɓoccoɗe ɓe ɓeydan weltade.